Kwa nini?
Quitter man.
Kwa nini?
Pizza ya Africa.
Kwa nini my baby?
My baby.
Kwa nini? Kwa nini my baby? Kwa nini?
Pizza ya Africa.
Kwa nini?
My baby. Oh city my baby. Kwa nini nobody amekulia machozi? Hey my darling. Unajua mimi nipenda wewe sana. City my darling. Kwanini unapati ya mikuli ya machozi? City my baby. Unajua mimi nitaka wewe sana. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itarupa narudili netin. Malita biwanda na moyo ena. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itarupa narudili netin. Malita biwanda na moyo ena. City my baby. Wazazi wangu kila siku ndio wewe wangu kila siku my baby. I lose my control when you are not with me. From the ocean where no land can grow, but the only the love can sell it that you. There are four lovers that give a daddy. City my baby. And I hear it is shady. And I wrote it is shady my baby. I feel you love, I feel you love. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itaruka narudili jedi. Malita biwanda na moyo ena. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itaruka narudili jedi. Malita biwanda na moyo ena. City my baby.
Rija, rija, liyali tani na baby rija. Imada nizitu muhabata ya ali rija. Rija, liyali tani na baby rija. Rija pipe. Iya zamani ya liba salana. Mama dani na ruawe. Iya zamani ya liba salana. Idiri muhabata mama. Kanana ya mulu kalati baby. Abiyana kalamu ya litarina. Kanana ya wa mulu kalati baby. Rija leya tanina. Oh na na na. King with the misery Africa. Crying for you. Come back home girl. Oh my baby. Rija pibe. Rija
Ambrose Liberty.
Malita biwanda na wajagiliba. Itarupa narudi mimi. Malita biwanda na moyo ena. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itarupa narudi mimi. Malita biwanda na moyo ena. City my baby. Malita biwanda na wajagiliba. Itarupa narudi mimi.
I know you so much.